Ɗoyo studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen be fulfulde min e alkamsare jeegom lewru novembre hitan 2025 sakrabto gondum helaade hejjuji amen dile leende wakkat jom o fu min calmin om sanne lokkuto yigaaji do woni lichom o ittetele leede amen di ka uti damal mudum didoba leede amen di tati lewru novembre bittindo itugol lichom leede amen di nafakaaji fu hudum waawi wettaade malinkoobe gorobe dorar faami e le journal amen gal to mi yato kolam tereji nyaameti di kanyum ka holtama wili cuggu mudum ana wondi beedal to man heba balɗe seeɗa joom hoɗum fuu sabi mbino ɓeydugol ɗiɗo coggu hoɗum fuu sabi mbino ɓeydugol coggu ɗiɗo kulantiriji o garan ɓeydorade faam e le journal amen ngal sakira ɗum semi kabaruji ɗen joganoon kikeɗe hannde bisimilla moon ɗon ɓe heɗade ɗum leydi amen ndi utti damal altinere ɓettiinde nokku ɗiɗo baare to lichom o ittete le leydi amen ndi le région bogoni hoɗum fuu woni nafa nga ndeɗo hayre le leydi amen ndi lewi kanko docteur mahamadou diallo janngowo lugotoɗo sur janngirdu to ingénieur en jangguitee le leydi amen ndi kañum ka holiti wiide ittugol ndeɗo hayre le on ɗo nokku ka nafakaji kewɗi wawi yettinde leydi amen ndi nga o wi fa ɗum heɓa andede ka kena golle o kañum ka waɗireno woɗiri wonko haltan isman wonko haltan Ousmane Nyalibol keɗe ko o wi
les avantages technologiques
nafangaji mudon ana bawi do moingol batteri ngaji wawgol mali moingol usine fa waylita lithium kasen du nafangaji goddi pawi do kabar political ko sardeji do hewtugol mali ndima ko mudon bangal courant ngaji beedugol gollidal kono mali e leede godde hono leede jogide sembe sanne bangal golle usine ngaji hono leedi sin ka non fa dun lato mali an hani gollirinde do hakkilo e labal kebal mudon nafa himbe fu renugol hawalu e waylitingol igaji de le nokku fadde mun yaltinede
porté bridge
nokku goto du to ɗeɗo kaƴe nafoje ittete kañum ka yiyama nokku noddirta tilemsi ana le cercle tin awaker ana le région gawo oɗo kabaru mo goto ele fedde noddirta conseil communal de la jeunesse gonɗini ka holtama wiide yimɓe le hewɓe kañum en wondi wadde imma daraja yettale on ɗo nokku le wi seeɗa fuji keɓalle on ɗo nokku yimɓe hewɓe kañum en ka waɗi imma daraji fa yaaha itte ɗeɗo kaƴe tawede holitama wiide fa le ñalawma hande o ka fu wala fu yimɓe andanɓe kabaru majjum gonɗinɓe wiide ndeɗo hayre koɓe doganta le ñalawma hannde o koka nafa muɗum ana moni sanne kana koɓe gonɓe le on ɗo nokku kañum en ka ana narda yimɓe sanne tinno rentole on ɗo nokku ɗo e yimɓe andanɓe kabaru majjum en ɓe kañum en jaati gonɗina oɗo kabaru fedde kumaniɗo hokkude yimɓel logement sociaux ngaji ɗi bafula be holiti wiide ju'ingol talki muɗum fedde kumaniɗo hokkude yimɓel ɓe logement sociaux le laamu bafula be kañum en ka holiti wiide ju'ingol talki fa heɓa ɗiɗo nokkulle irto yimɓel fedde kumaniɗo hokkude yimɓel logement sociaux le laamu bafula be kañum ka holiti wiide cuuɗi capantati joyi keɗintinaɗi ju'ingol talki muɗum fa heɓa ɗum ka golleji muɗum waran fuɗɗude sappo lewru novembre garondu ɗum waran jokkitade du fa jeenayi lewru décembre garondu eɗum waɗele nokkuto préfet o woni to air ngaji fa ju'ina talki muɗum fa heɓa ɗiɗo nokkule ana darna e yamde jeenayi ana fuɗɗa yamde jeenayi yettade yamde sappo ana darna yamde jeenayi yaade yamde sappo e tati ɗum woni altinere yaade alkamsare ɓande yamde jeenayi yaade yamde sappo e ɗiɗi ɗum yo aljumaare yimɓel nartoɓe ɗiɗo nokkure kañum en ka ana narda e mumen waɗa ko woni e bawɗe mumen fuu yalla ana teddina wakkati kolitaɗo o tongande tafom mo horongoji gaɗaɗi fewde e golleji nawrɗi bangal parti politique en ɓe jawdi ndi golliri holitama wiide ana heɓe nokku mo noddirta cour supreme le communiqué goto jaltinaɗo noga e jeenayi lewru octobre ɓettindu ndeɗo fedde kañum ka holiti wiide ana narda hooreɓe gueɗe yimɓel gaɗoɓe politique hiɓɓe le leydi amen ndi waɗa immadaraji yettole on ɗo nokku fa nanga ndeɗo tongande taaɗi ka fuu jeegom lewru novembre garondu ndeɗo ɗiɗo horongoji gaɗaɗi le ndeɗo tongande ana ɓama le lewru juillet hitande 2000 yaade hitande 2024 nduɗo suudu saria holiti wiide ko woni koɓe paamayi e ɗiɗo golleji fuu ana hani koɓe jottina ɗum on ɗo nokku ɗo e joyi lewru décembre garondu
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
to minyato kulantireji nyamitidi kanyum ka holitama wiide cogguji mudum beedi ke sanne non holitiri wiide yimbe heewbe nyaamo fayotto julaabe hoore jeyobe dido kulantireji hudum fu sabbi bini dum on garam bedorade famu e jom e le ko kedjaado am gondol on do nuko don ishaka kulibali hebane em do majindo fetang Usman Nyalibudi
cogu samayiji maro e nyamduji goddi beede ke le watto cakitidi di woni ko tagita le luma to minya arewbe somotobe yogabe kolti wiide nyande fu buritidde joni e sodde samayiji
sukuman no sa ko yotte
so kulleji maafi ana kidi joni sanne sab luma wala forwar hebataken su hebataken le watti joni jaba kilo goto na fetteno fa debe sappo ngagnuna hande di fa tiamerte fande joni su ana daddeno noga noga ga hande be sotrat fa buddebe neban litri mudum goto na aran temedidi ga hande wi fa temedidi buddebe
litri kema flan binani
sotobe jaguji be hedde mu ben be kuliti wide ko beedi cogguji di yo sabeti dal ko ban ko tinni waddugol nyamriji di
huna fu ya fagnol wana handen atner kabine masodi chakur povron bud udnire ka hecce kentan wi fa udnire temere juy gedi fu o jago mi wawa yubde udnyaaji tati transport kaki dan tottete to fon mi mi cotto kaki nyoli nanan mudun sabe laf essence handen mi acci nadda sakoro jogaji jati ara no min cotta mar kilo goto cepade jetti ga hannen mi cotta fa bu temdere
boba abel niko dakuo mer komin to minya holti kanyudu ko sabe mbini faadi tida laji ngada
suwe nabi kaki amendin sabe laf isansio chugu maji wa yafude me peren chugu an sedan I nyamiriji heptake nuku amendo gako nairi banga ipe lete yoga yung futtigin wade zara nganji gidiri lew septembru kule awana ku hee mudun benda itofon yungu sabe mbini tida la kuleji chichili hana misal sab ami tomati dandi jabaja nandana mudun fahana di benda itofon kwe wate luma ama anafam isana yungu sabe su yoga ana chutradun no tidiri
kolati fu nyamre yogaji kebete le wonno ko hono gawri bambari na dupa guri kanyu en kay ana jafi wonno ko isha kulbali ben isi jotamane yude to minya
sakrabe kedi be andon do mi kaddata e kabaruji amen de kigi hande min jowti am san hedade mi
Kuraruz anafabo yimbe tampube le nokkuje haboji tungoni e kayanuguji bon Kuraruz ana leelidi meden di ko buri dubi temdere e chapande jeegon ana darani hore mudum wala e dow laamu wala du e dow nasson zini e le nokkuje meden de Kuraruz golla mudum be fu yobbi leeni mali goldirobe ngam Allah e be pabondira du e dow faaba muya bingu adamaako e le wattuji di fuf